Yeah, ati one Timoke, puna one to bababa, ati nikatawa ni watambila pamwamba, KFC, gamwamba,
Sasek Music,
the future,
zpushup.com,
Bizo,
Marsh, Napaewa nepa class. Napaewa nepa class. Namiewa ine guys. Every day kungo panga chongo cheku baxi. Napaewa nepa class.
Yeah, yeah.
Napaewa nepa class. Namiewa ine guys. Every day kungo panga chongo cheku baxi.
Napaewa pa class, especially wakazi. Arieti unaesa kunipasa koma chance. Tenze na mapefo na mufana wanga shaz. Frankie Daddy Steve, penzeri kabaz. Na ewa masho kuchirundu wonsebe na shad. Taonga manda kelo wanga ineche wa fest. Zikomo Mr. Chika mbapo ni wini safeli. G7 ni vasila manje ni funeko juli. Nenzeli papiki kulifaita na Natasha. Nenzeli kakidosi nenzo ziba potamba. Nishichila lale mondi siba zibo kamba. Gati nina maazani shushila kosebia. Kevini venasi timo yenze panji behavior. Pamadam waka buela bachi nyanja ni mukoko. Gati ni matala tenzo yopa waka mwanga. Pichurupa na ngongwe nishindie Eddie Master.
Napaewa nepa class. Napaewa nepa class. Namiewa ine guys. Every day kungo panga chongo cheku baxi. Napaewa nepa class. Napaewa nepa class. Namiewa ine guys. Every day kungo panga chongo cheku baxi.
Paka few a day, yenze ni dead di pray. Putting up in a blue shit, clean clean na kataraka gray. Bad bra, yenzo shitefu ma bro ni bra. Panuza fine dx, nareta chen salamu mashuwa kusa. Pa assembly mezo takinga, ize teneche kusakinga. Mindset kima nzelu, kazi 05 na njinga tapakinga. Ono nuone kasoka, fuzi mapak bencha neze hero. Kuchoka pena mbila class, kufika na lero sinja jipo zero, yeah. Why I miss the class?
Kwanze magai, vendo jipapa mwanzeru.
You know the first.
Kwanze matita, vendo jipapa
mwanzeru. Wana mwazwana, wana mwanzeru. Tenze na peni, tenze na giru. Oke magai, venze cheku shiet. Chagona muwaso, but class katelo. Why I miss the class?
Kwanze magai, vendo jipapa mwanzeru.
You know the first.
Kwanze matita, vendo jipapa mwanzeru.
Oke magai, venze cheku shiet. Chagona muwaso, but class katelo.
Yeah. The future. Bizo.
Napaewa nepa class. Napaewa nepa class. Namiewa ine guys. Every day kungo panga chongo cheku baxi. Napaewa ine pa class. Napaewa ine pa class. Namiewa ine guys. Every day kungo panga chongo cheku baxi.
Lemini kapondo noti bafane ne Jason. Peter anawi na kuri Tito enze Tyson. Niyaba mami abe kwesa pona lenda. Samsoni ka deputy kaleza kana mumenya grade 10. Paka fiwe demokrasi ya mazeto. Ufuni kakulimba ndaba unga choke meno. Kabievya kuhipo gamba nabo walikezo. Tigele enzeli ukuri ineno mazeto. Naziwa nana fortress muzanga wakadobo. Kaita James Givo atana bachokamo. Hopu die gelo enzo team ya kutwangu. Wakazanda enzo kamba vaupu wa oke lambo. Webi enzo study ni senzo funa pochongo. I wish inenze na nzelu nga magreti chitambo. Sininga vare chitraus chikulu monga twambo. Ivo ni vazona muntu wanga nona fao.
Napaewa nepa class.
Pamandenga na panax.
Napaewa nepa class.
Panangungu kafiwe.
Namiewa ine guys, yeah. Every day kungo panga chongo cheku baxi.
Papa school wise.
Napaewa nepa class.
Ah, bintu vina mtafukamba apa.
Napaewa nepa class.
Vekiche petenzo kitamwa ezi. Yeah, guy guy. Team 3 bro.
Panga chongo cheku baxi.
Shut them man. Hey, shut them man bad. I see you my G.